kitongole chuko chibunani zako tonde bwensi chanema chivudene chitegeza nti abantu aba wangalia montoba zibanga lyonna bazenga abalabula chokanga tewali yenyenya era abantu bebusabala kuluno kitongole chitegeza nti chigenda kutya mtu yenna kuliso kubanga baba wera ddala ebbanga eriweze okakasa nti muba mu bifo bino chokanga tewali kikolebwa kyalo kuli bugosel kibiri nebirirani dewa mugombola ye masajja municipality wali machinge sabagabo derimu kubigenda okubanga ate bikosebwa ekikwekweto kino wabula senkuru w'ekitongole kya NEMA akankwasa ategezeza nti abantu abali mu kitondo kino ebbanga lyonna bazinga abalabula baveewo ate nga ne wuliwe basooka okukola ekikwekweto abamu ku bo basengulwa era ne ennyumba zaabwe ne zikoonebwa kyokka ekyewuunyisa nti singa oluvannyuma lw'okubongerayo akadde ate baakomawo ne beesenza nga n'abandi be balekawo nga babawadde salesale balemererwa okuteekesa mu nkola ensonga ezo ategezeza bw'ati.
Started last year and people asked for more time. People asked for more time to mobilize themselves and leave. And we granted the time.
First vote.
Not necessarily voting. People wanted more time to leave. For example, Rubiji people, they asked for more time to leave peacefully. And we said, yes, it is in order if people have really asked. We allowed them. And you remember the president addressed the nation and said, those who are going to live peacefully should be not touched. Even asked the soldiers to exercise lenience and leave the people to live alone, to vacate peacefully. Even thanked the people of Nabweru, you remember, for living peacefully. So people asked for more time and we paused. But instead of people leaving, even where they had left, they started coming back again to cause problems.